Exodus music, yeah. Wagwan. Polish. Why yo? Man, what's wrong with me? What's wrong with me?
Skiri bam.
Tunakazana sana kutafuta hila. Na pesa yonekani. Tunashindia majani. Ndoto zionekani. Na pambani yako.
Tushikibosi.
Bata kufosi.
Bata kufosi.
Tunamikosi.
Bumba.
Wayo. What's wrong with me? You are in a waka. I'm a magumu mjini. Hakuna kichwa mimi. Chakula nini mimi? Basi kila kitu connection. Kupata kazi connection. Kutoka jela connection. Mambo ya utanda wazi connection. Mwaki kushika mwela connection. Kupata masela connection. Kupata hela connection. Mademo kali lazima connection. Ziki unataka connection. Bila nataka connection. Movie nataka connection. Na mi nataka connection.
Wayo.
Exodus music, Bugalese, yeah. Oh yeah. Polish gang, yeah.